kukhona mfana wakithi wayehlala la washona wahamba kukhona mfana wakithi wayehlala la washona wahamba kwathathwa intombi yase Eastern Cape wahamba kwathathwa intombi yase Eastern Cape wahamba kwathathwa intombi yase Eastern Cape wahamba bafike Eastern Cape tuzomfuna thina washona bafike Eastern Cape sizomfuna washona bafike Eastern Cape sizomfuna washona wathatha intombi yase Eastern Cape wahamba intombi yase Eastern Cape wahamba Kukhona umfana wakithi wayehlala la washona wahamba kukhona umfana wakithi wayehlala la washona wahamba kwathathwa intombi yase Eastern Cape wahamba kwathathwa intombi yase Eastern Cape wahamba kwathathwa intombi yase Eastern Cape wahamba kukhona umfana wakithi wayehlala la washona wahamba
kwathathwa
intombi yase Eastern Cape wahamba kwathathwa intombi yase Eastern Cape wahamba aw 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 maye babo ma Ah, ngengale yakithi matoda.